exclusive from ZambianTunes.com.
In the month of November, Elona Fierro Kumuvemba, Maya Wandi Miriam Mulenga Mumba, Ewan de Telepachalo Lelo Nine Kemba, Bolo Limona Lepange Picanza, Dokubutu Kila Bola Kuchivansa, Ama Kunde Yenu Yena Nchirabako, Omutima Kwati Wenu Nchamuna Po, Mama Ya Mwani Nsungi Leolo Nkwate Nangu Nchikwete, Ili Chakwali No Kunjaluka, Eto Pulu Kila Ukusanga Naimwe. Shana, sini peza mtu munga mama. Wino wino bambi babanga waiting. Vale kitwa upana ni good living. Chidyo mukashana bamuleta panganda. Achinja kansi ninjoka. Elo madam wanga kupa seti bossy. Chikondi cha ama ichili bedi bossy. Olova zanga baba nitaba wakaona napia. Sini peza mtu munga mama.
Nikali yo peza mtu oniko da munga mama.
Kondi chano chuma nifuta kuivala. Nasungiwa kulivantu vosiana. Sini peza mtu munga mama. Bwana wanga Junior Terrence na mie. Wabati bululu vama promise. Wakangi wabanzanu vamu Zambia Police. Hamie wa mama ni mweweka. Mama ya mwali nsungile. Olo mkwate nangu nchikwete. Ili chakwali no kunchaluka. Echo mpulu kila ukusangwa na imbe.
ZambianTunes.com.